Kasina Banyu, Dr. Eddie, Eric, and B.
Like never before, cause Jesus Christ, you loved me before.
You know,
ukitaka wewe kuja kwa flow, bounce to the beat and listen to the message.
What?
Yesu Kristo alikufa kwa cross. Kwa sababu yangu mimi na wewe, alifuta dhambi zetu kwa damu yake takatifu.
So,
chezesha mwili wako kama Roho Mtakatifu ameshuka kwako. Shake your body,
ameshuka kwako.
Mikono juu ya hewa,
ameshuka kwako. Shuka kwako, shuka kwako.
Basi wewe aminishe, mi aminishe. Sote tu aminishe. Kwani God yuko, kwani God yuko, kwani God yuko. Bila noma.
Aminisha we.
Badilisha, anaokuwa Fatuma, anaokuwa pia Aisha. Akibisha mlango na kugwa mpaka dirisha. Ndiyo namfisha, namkaribisha. Pita ndani mwalimu, mwalimu wakunifundisha. Ndiyo shetani aache, kunigonganisha. Kunitishatisha, kunifananisha. Kama umenitufanisha, niachanisha. Mlango nikibisha bisha, sisina ubishi. Unanilisha, tena unanipadishi. Unanivisha, tena nitamanisha. Unafanya mambo makuu, hata tips unanivisha. Yo nikiwa na kiu, unanipa zaidi ya kwincha. Kanipa mwanangu tanisha, bila ya kunilipisha. Yangu mekamilisha, ndio kwangu kazi kwisha.
Aminisha we.
Aminisha, aminisha, kusifu niku aminisha, aminisha, basi we aminisha, 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 kutu niku aminisha, aminisha, kusifu niku aminisha, aminisha, basi we aminisha, 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 aminisha,
aminisha,
aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha, aminisha,
music 2010, 11, 12.